Alexa. Mwaramutse neza dususuruke. Umuhanzikazi Teta Diana aherutse kudusura hano ku Ijwi rya Amerika. Byaradushimishije pe, byaradushimishije cyane rwose kandi turacyamushimira. Bamwe muri mwe ndetse mwaganiriye nawe mu kiganiro muri Isanga. Uyu munsi munyemerere tugaruke ku ndirimbo ze zimwe na zimwe, kuko inganzo ye twumvikane ntabwo twayiva inyuma rwose mu minota 30 yonyine gusa. Teta Diana araririmba ariko kandi aranandika, arahanga, yandika indirimbo, akoresha injyana zitandukanye. Undi munsi ni imwe mu ndirimbo ze, indirimbo za Teta Diana.
Mubere tarari muri cura muri ndiri guse zubariza rasomo cyugaruki ejo nundi musi nundi musi birashoboka ko aba warabuza bawashu tutagira naho barizwa musi kugundo tegereje wa mwisho bakubyinirira mbona bucya biranashoboka ko aba waranandu uyu mugero utagira kivurida bazaba gukwena imitagi higuhika mwana w'u Rwanda jewe turi kumwe nzakubera ubwugame amahindiri kugwa mubera itarari muri cura burindiri guse zuba rizarasa umujyi ukugarukire ejo nundi munsi nundi munsi igatebe gato cyawuhagaze ejo nanjye nahajya nyemerera mugenzi dufatane urunana dukomeze dutere imbere mubera ubwugame amahindiri kugwa mubera itarari muri cura burindiri guse zuba rizarasa umujyi ukugarukire ejo nundi munsi nundi munsi ubwugame amahindiri kugwa mubera itarari muri cura burindiri guse zuba rizarasa umujyi ukugarukire ejo nundi munsi nundi munsi criminal traitor murderer slave of sin you'll never be strong enough tempting suicide failing all obstacles won't you say that you're not lucky you're blessed everything happens for a reason I may tell I promise together you and I can make change today is a day tomorrow is another day yeah, yeah, yeah. Everything's gonna be alright. I'll be your shelter when you need to hide. Turi kumwe. I'll be your shoulder when you need to cry. I promise everything's gonna be alright. I'll be your shelter when you need to hide. Turi kumwe. Mubera ubwugame amahindiri kugwa mubera itarari muri cura burindiri guse zuba rizarasa umujyi ukugarukire ejo nundi munsi nundi munsi mubera ubwugame amahindiri kugwa mubera itarari muri cura burindiri guse zuba rizarasa umujyi ukugarukire ejo nundi munsi nundi munsi teta teta
Ijwi rya Amerika turasusuruka. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Teta Diana aracyari umwari muto afite imyaka 24 kuko yavutse mu 1992 ariko ubuhanga ntibutegereza igihe twumva indirimbo ndaje
Begerane mbabwire icyo saba yewe n'umuryango bene kanyarwanda turumwe hoshimureke kwitana rubanda Umakanya gatoya mutege amatwi mbahuze naje mwirengagize ubwo buto bwanjye igikurumba ni impanuro tubahusa basangibera nibanga umurage rumwe bikabahasa biratindu wakanaraza ntiyabishima biramuhanda nibwo duhenze tume nibanga batubera umuhanga wo kudutanya
yegob.com
Data yajyaga mbwira ku mwana wari ati inda kwiba kurwatubyaye ntacyo rutwima uyu mururumba nuka turange unyemerere mbahanure Icyo dupfa na kiruti cyo dupfa gira neza uzabiturwa kandi nugira nabi bizakugora
America ikiganiro cy'umuziki umuhanzikazi Teta Diana ubuhanga ntibutegereza igihe koko rero mu mwaka w'2009 ubwo Teta Diana yari afite imyaka 17 gusa yagiye mu marushanwa y'abakiri bato Detection de Talent yabereye i Nyamirambo i Kigali icyo gihe yaje ku mwanya wa kabiri noneho twumva indirimbo ye yise kwifata.
Irakabyara yo yaremye urwo rukundo ikarurema rukatubuza amahwemo zinyituka dore yarakunyaretse zinyinenga yarakwiremeye gusa iyo nkubonye mburahomera ngo nkubwire ikiri ku mutima kwifata birananiye uko iminsi ihita ndushaho gushonga none mbigire none mbikize ari wowe nde umutima ugatuza ndabona kujya narwara umusonga cyari gitondo gisanzwe nk'ibindi ubonye ngira ngo ni inzozi kuva uwo munsi nabuze amahwemo baririza aho waba utuye baririza genzi mbaririza 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 yeah kwifata birananiye uko iminsi ihita ndushaho gushonga none mbigire none mbikize wari wowe nde umutima ugatuza ndabona kujya narwara umusonga kambi endashe gawa mana y'Rwanda chingoni zamba ndenze iki gikombe urya muhungu wanuza ntazi naramubonye naramukunze andazi joro n'umunsi mana y'Rwanda nagira wowe ukandura kwifata birananiye uko iminsi ihita ndushaho gushonga mbigire none mbikize wari wowe nde umutima ugatuza ndabona kujya narwara umusonga kwifata birananiye uko iminsi ihita ndushaho gushonga none mbigire none mbikize wari wowe nde gatuza ndabona kujya narwara umusonga kwifata birananiye uko iminsi ihita ndushaho gushonga none mbigire none mbikize wari wowe nde umutima ugatuza ndabona kujya narwara umusonga
turasusuruka ku ijwi rya Amerika. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Ibintu byo guhimba, wahimba indirimbo, wahimba imyandiko, mbese kwandika igihangano icyo ari cyo cyose, kuririmba ukanyura abantu bakagukunda, ni impano. Teta Diana nawe nibyo yivugaho mu ndirimbo ye Kata.
Teta, teta, kata, kata, kata. Teta china kata, 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 teta china kata. Teta china kata. Urugamba ngwana ngwanirwa nisumba byose. Ya my money genera nzira nzanyuramo. Zagera ku ntego abisiba nshinja kata, 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 kata. Teta china kata, 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 kata. Teta china kata. Nibyoroshye. Umunyarwanda
Ikiganiro cy'umuziki ku ijwi rya Amerika. Umwari Teta Diana. Abamukurikiranira hafi bemeza ko indirimbo yitwa Fata Fata yaba ariyo yatumye atangira kumenyekana bya nyakuri. Yayifatanije n'abandi bahanzi batandukanye.
Abakobwa bakunda gukundwa, bakunda gutangarirwa na benshi. Oh, bakunda imico, bakunda amaso. Abahanze ho ibitandaje ishinga ni ibyo. Oh yeah, komeza unyirebere, mwirebere, tubihorere. Kuko aho bigeze icyemezo cyafashwe nakusharaje. Oya na gufata fata, hose nababona nkavuga ngo yo. Ukeshe kwabo bukacanga, ntabyo gucagura nkafata. Maneke nkafata, bibyiga nkafata, gahera nyo. Byo gufata fata, urabinyijije isire yo. Kucha siku zimekwenda, nilipoteza muda wangu, mpaka sasa najua kwa muda nilopoteza, nimejua thamani yangu. Takupenda mpaka wote wajue, takupenda wenye wivu wajinyonge, penzi letu ni lazima mbele lisonge. Eh, oh, mimi na wewe, wewe na mimi, iwe daima, daima, daima milele. Kamkigali, usiende mbali, one baba na mama wala usijali. Kamkigali, usiende mbali, one baba na mama wala usijali. Kamkigali, utowe mahali. Hey, hey.
ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki adresse ni radio yacu @voanews.com twasusurukanaga n'umuhanzikazi Teta Diana uherutse kudusura hano ku ijwi rya Amerika yadusuye yaje no gutaramira abari n'abategarugori b'abanyarwandakazi baba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika usibye rero gutaramana n'abanyarwanda bari imbere mu gihugu n'ababa hanze yacyo kenshi Teta Diana akunze kujya gutaramana nabo hirya no hino ku isi dusoreze kuri iyi ndirimbo ye Velo ijambo love urukundo ricuritse nk'uko yabidusobanuriye ndabashimiye cyane mugire weekend nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi
abahungu bakunda abakobwa bakobwa bakunda abahungu ngo nanjye nakunze agahungu agahungu gafite imitoma karaza ngo gafite urukundo urukundo nazabona handi ngo kandi gafite umutungo umutungo uzadutunga twembi iyo iyo nacururuka ibiciro ndabimanura dusezerana no kubana inkono zirabura ndagakatira Velo, 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 oh my dear, velo, oh narumia, velo, 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 urambabaje. None vengo nshira urubanza, isi dutuye singira ikibanza, dore uranyizeza ibitangaza. Kandurandangaza Velo wo money oh Velo wo sorry oh Love no good is love no mood Love no mood is love to lose Sakwe sakwe velo sakwe 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 velo nagutera icyo utazi utabonye nagutera icyo utazi utabonye urukundo rw'uruzira kashi
Tanga gatego, tanga gatego. waze kugusura inzaka isanga na matapi ubwibikweta kabita hanze agasigara na masogisi iburyo umweri bumasi cyatsi boshye umufana wa kiyovu abana baza bakamuhunga bati dusuwe n'umusasi ukabona wambaye n'agakoti keza yananigirije ariko munda ntakigenda bitsi banga n'umuyaga ye baba we
yakangagateko
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.